ora me invito san fe ki yege yege o mana jigi duguma ona dugu koro fara kurunse Allah Allah ala bara wole ko chamana joni medu ga soso fi kamalo Bala kan fo bala